Ngokuka Matthew 26. Kwathi uJesu seqedile onke lawo mazwi wathi kubafundi bakhe, niyazi ukuthi emva kwezinsuku ezimbili kuyiphasika, indodana yomuntu izakukhashelwa ukuba ibethelwe esiphambanweni. Khona kwabuthana abaphristi abakhulu namalunga esizwe egcekeni lomphristi omkhulu othiwa uKayafase. Bacebisana ukuba bambambe uJesu ngobuqili bambulale. Kepha bathi, makungabi ngomkhosi, funa kube khona isiyaluyalu esizweni. Kuthe uJesu eseBhethaniya endlini kaSimoni owayenochoko, kwafika kwesifazane ephethe umfuma we-alabate wamafutha anenani elikhulu wawathela ekhanda lakhe ehlezi ekudleni. Kepha abafundi bakhe bebona lokho bathukuthela bathi, kwenzelwani lokhu kuchitha na? Ngokuba lokho ngakuthengisiwe ngokukhulu kwaphiwa abampofu. Kepha uJesu ekwazi lokho wathi kubo, nimhluphelani wesifazane na ngokuba usebenzile umsebenzi omuhle kimi? Ngokuba abampofu ninabo njalo, kepha mina aninami njalo. Ngokuba lapho ethela lawo mafutha emzimbeni wami ukwenzela ukungilungisela ukwembelwa. Ngiqinisile ngithi kini, noma phi lapho niyakushunyayelwa khona leli vangeli ezweni lonke, kuyakukhulunywa nangalokho akwenzileyo kube yisikhumbuzo ngaye. Kona kwasuka umuya abayishumi nambili othiwa uJuda Iskariyote, waya kubaphristi abakhulu. Wathi, niyawunginikani ngimkhaphele kini na? Base bemnika izinhlamvu zesiliva ezingamashumi amathathu. Kusukela lapho wafuna ithuba lokumkhaphela. Kepha ngosuku lokuqala lwesinkwa esingenamvubelo, abafundi beza kuJesu bathi, uthanda ukuba sikulungiselephi ukudla udle iPhasika na? Wathi, hambani emzini kumuntu othile nithi kuye, uthi umfundisi, isikhathi sami siseduze, ngizakwenza iPhasika kwakho kanye nabafundi bami. Abafundi benza ke njengokuba uJesu bayalile, balungisa iPhasika. Kwathi sekuhlwile wayehleze kudle nabafundi abayishumi nambili. Besadla wathi, ngiqinisile ngithi kini, omunye kini uzawungikhaphela. Badabuka kakhulu baqala ukusho kuye, kwaba yilona lo ukuthi, kungaba yimi Nkosi na? Kepha waphendula wathi, ofake isandla kanye nami esitsheni nguyena ozawungikhaphela. Indodana yomuntu yamuka, kambe njengokulotshiwe ngayo, kepha maye kulowo muntu indodana yomuntu ekhasholwe ngaye, ngakukuhle kulowo muntu ukuba akazalwanga. Wayesephendula uJuda omkhaphelayo wathi, kungaba yimi Rabi na? Wathi kuye, usho khona. Besadla uJesu wathi abatha isinkwa wasibusisa, wasihlephula wanika abafundi bakhe wathi, thabathani nidle, lokhu kungumzimba wami. Wayesethabatha isitsha wabonga wabanika wathi, phuzani nonke kuso, kuba lokhu kuyigazi lami lesivumelwane eluthululwa ngenxa yabaningi kukho kuthethelelwa kwezono. Kepha ngithi kini, kusukela manje angisayokuphuza kulesi sithelo somvini kuze kufike lolo suku engiyakusiphuza ngalo nani sisisha embusweni kaBaba. Kwathi sebehlabelele igama lokubonga, baphuma baya entabeni yeminqumo. Kona uJesu wathi kubo, nina nonke niza kukhubeka ngami ngalobu busungu, kuba kulotshiwe ukuthi, ngiyakushaya umalusi izimvu zomhlambi zihlakazeke. Kodwa emva kokuvuswa kwami ngiyakunandulela ukuya eGalile. UPetro waphendula wathi kuye, noma bonke bayakukhubeka ngawe, mina angisoze ngakhubeka. UJesu wathi kuye, ngiqinisile ngithi kuwe, ngalo ubusuku lingakakhali iqhude uzawungiphika kathathu. UPetro wayesethi kuye, noma ngingaze ngife nawe angisoze ngakuphika, basho njalo nabafundi bonke. Kona uJesu wafika nawe endaweni ethiwa iGetsemane, wathi kubafundi, hlalani lapha ngisaya kukhuleka laphaya. Wathatha uPetro namadodana amabili kaZebedewu, waqala ukuba nomunyu nosisi. Khona wathi kubo, umphefumulo wami ulusizi kakhulu kuze kube sekufeni, hlalani lapha nilinde kanye nami. Waqhubeka ingcosana wawa ngobuso bakhe wakhuleka wathi, Baba, uma kungenzeka kudlule kimi lesi sitsha, nokho kungami njengokuba ngithanda mina, kodwa njengokuba uthanda wena. Wayeseza kubafundi, wabafumana belele, wathi kuPetro, kanti beningelinde nami ihola libe linye na. Lindani kule ukuba ningangene kulingweni, umoya uyavuma, kepha inyama ibuthakathaka. Wabuye waya ngokwesibili, wakhuleka wathi, Baba, uma lesi sitsha singedlule kimi, ngasiphuzanga, mayenziwe intando yakho. Esebuya futhi wabafumana belele ngokuba amehlo abo ayenzima. Wabuye wabashiya waya wakhuleka ngokwesithathu esho futhi lona lelozwi. Khona wafika kubafundi wathi kubo, Nisalele namanje niphumula, bekani ihola selisondele, indodana yomuntu isiyakukhashelwa ezandleni zezoni. Sungumani sihambe bhekani ongikhaphelayo, usesondele. Esakhuluma bheka kwafika uJuda omunye wabayishumi nambili, enesixuku esikhulu sinezinkemba nezinduku, sivela kubapristi abakhulu namalunga esizwe. Kepha umkhaphela wayebanike isiboniso sokuthi, Lowe ngiyakumanga nguye mbambeni yena. Wafika masinyane kuJesu wathi, Ey, rabi wamanga. UJesu wayesethi kuye, Mngane, ubabeleni na? Khona basondela babeka izandla kuJesu bambamba. Bheka omunye kwabe noJesu, welula isandla wahosha inkemba yakhe, wayigenxa inceku yomphristi omkhulu, wayinquma indlebe. UJesu wayesethi kuye, Buyisela inkemba yakho endaweni yayo ngokuba bonke abaphatha inkemba bayakubhubha ngenkemba. Ingabe uthi ngingecele kubaba ngithumele manje amaligiyona ezingelosi adlula ishumi nambili na? Pho-ke ingagcwaliseka kanjani imibhalo yokuthi kumele ukuba kube njalo na? Ngaso sikhathi uJesu wathi ezixukwini, Niphumile kungathi nize kumphangi, niphethe izinkemba nezinduku ukungibamba na? Bengihleze ethempelini imihla ngemihla ngifundisa, aningibambanga. Kepha konke lokho kwenzekile ukuba kugcwaliseke imibhalo yabaprofethi, khona bonke abafundi bamshiya babaleka. Ababembambile uJesu bamusa kuKayafase, umpristi omkhulu lapho kwakubuthene khona ababhali namalunga. Kepha uPetro wamlandela ekude kwaze kwaba segcekeni lomphristi omkhulu, wangena phakathi wahlala phansi nezikhonzi ukuba abone isigcino. Abapristi abakhulu nomphakathi wonke bafuna ubufakazi bamanga ngoJesu ukuze bambulale. Kepha babufumananga, nakuba kwafika ofakazi abaningi bamanga, kodwa kamuva kwavela ababili. Bathi, Lo wathi nginamandla okudiliza ithempeli kaNkulunkulu, ngibuye ngilakhe ngezinsuku ezintathu. Kwase kusuma umphristi omkhulu wathi kuye, Awuphenduli lutho na, kuyini abakufakaza ngawe laba na? Kepha uJesu wathula, wayesethi kuye umphristi omkhulu, Ngikufungisa uNkulunkulu ophilayo ukuba usitshele uma unguKristu, indodana kaNkulunkulu. UJesu wayesethi kuye, Usho khona nokho ngithi kini, kusukela manje niyakubona indodana yomuntu ihlezi ngakwesokunene samandla iza emafini ezulu. Kona umpristi omkhulu wakhephula izingubo zakhe wathi, "Usehlambalazile, sisaswelelani ofakazi na? Bheka kalokhu, sikuzwile ukuhlambalaza kwakhe." "Nithini na?" kepha baphendula bathi, "Ufanele ukufa." Base bemkhafulela ngamathe ebusweni, bamdushuza kepha abanye bamukula. Bathi, "Siprofethele Kristu, kubani okushayileyo na?" Kepha uPetro wayehlezi ngaphandle egcekeni, kweza kuye intombazana yathi, "Nawe ubunoJesu waseGalile." Kodwa waphika phambi kwabo bonke wathi, "Angikwazi lokho okushoyo." Kwathi esephumele esangweni, enye intombazane yambona yathi kwababe lapho, "Lona ubenoJesu waseNazaretha." Waphika futhi ngokufunga wathi, "Angimazi lowo muntu." Emva kwesikhashana ababemkhona basondela bathi kuPetro, "Nempela nawe ungomunye wabo ngokuba nokukhuluma kwakho kuyakudalula." Khona waqala ukuthuka nokufunga wathi, "Angimazi lowo muntu," masinyane laselikhala iqhude. UPetro wayesekhumbula izwi likaJesu abelishilo lokuthi, "Iqhude lingakakhali uzakungiphika kathathu." Waphumela phandle wakhala kamunyu.